on a child sit. Keep on the ball.
It's the kids, baby.
Nakamoki ninis, please just call me. Nisha fumba macho kwingine sioni. Ukiwa karibu moyo unatuliza. Ukiwa mbali basi nitasikiliza.
Oh my love, you're the one to free for fire in my life. My life, well I know 95. Oh, oh my love, you're the one to free for fire in my life.
Karuhusu kukupenda, kanipatia kibali. Nikikukosa, takupigia nambari. Na kama ukinitupa, watanikuta mochwari. Mana naunga unga, nenga naunga unga. Nashindwa kusinzia kutwa mauza uza. Naunga unga, bado naunga unga. Nashindwa kusinzia kutwa mauza uza. Oh my love, you're the one, two, three, four, five in my life. Walai, wewe ndo unanifa. Oh, oh, my love, you're the one, two, three, four, five in my life. Walai, wewe ndo unanifa. Oh,
alo, 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 alo.
Chapa, na tafta na mboga. Kyo na mbuga kutoka ujena kutafta kasoda. Hata kyo vitani usio na hofu si moja. Ukini beep sija piga ujena tafta gavocha.
Ukini acha ntalia, wate ntawambia nini. Nimezama mazima, wewe ndio tamu ya mimi. Hasira, hasira, tempashe tuliza chini. Wangu fundi maridadi, hacho kono injini, yeah.
Alo, 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 alo.
Comics.